altine nayi lewru mai hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi haɓariji studio kala ngo e fulfulde ɗi min Aliou Ñalli Abdoulmoumoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow raaɓu ñaw coronavirus ɗo nder leydi Niger. To en daari duni hannde nder région uji leydi Niger fuu wala to ñawgu wangay fa warde tati lewru mai hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso himɓe waɗoɓe himɓe keme jeɗɗo e woygu nangui ñaw coronavirus tugu hanano ministére cellal leydi himɓe Niger haaliri ɗum. En kala nduni fa hannden dow ñalowma batu ittanaɗo yolwinande cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru gaɗa golle mumen no ha nder maison de la presse fedde hawjine filla cuuɗi e ɗereji habaru leydi Niger holli weltare mum sanne dow nokkurede leydi Niger heɓi. Yewtere pindinol studio kala ngu hannden waɗan dow filla salotoɓe ɗo tanade ko kiite bi'i madan goje Maimouna Gazibo maître caɗotoɗo andan famtinan dow majjum. Hande ñaw coronavirus wangide en daarida région uji leydi Niger fuu gam andinore e go'o lewru mai hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso mo ministére kawjiɗo filla cellal holli ko ñawguni wangi agades e difo fuu nder andinore worre de duni fa hande himɓe waɗoɓe himɓe keme jeɗɗo e woygu nangui ñaw coronavirus gu fa warde tati lewru mai hitande duuɓi ujunaji ɗi e laso gam ɓeydari se kettinoɗen ko Rahilatou Soumano windi firta e fulfulde.
E dow andinare ministére leydi Niger hawjine filla cellal ɓiɓɓe adamaɓe keñande enen tati lewru mai duuɓinaɗe nogayi haali wiide ke himɓe sappo e nayon yirama ñaw coronavirus ngu endam ɗum ndu yettini keme jeɗɗo capanɗe jeyo nanguiɓe ñaw ngu endam e dow himɓe ujunaji taton e capanɗe jeego e tato ƴeewaɓe ƴuwde sappo e jeena lewru mars duuɓinaɗe nogayi noon ni so hisama keero leydi Niger wala fo région mo ñaw ngu endan tawaka saabu agades e difa ka en sakiti ka en du goɗo lewru mai ndu endan wonno ko yii himɓe tawdaɓe coronavirus o endam so darama ni région mo Dosso tawdama himɓe sappo e ɗiɗon maradi taton tawa sappo e ɗiɗon tilaberi joyon zender capantato e jeɗɗo difa himɓe ɗiɗon agades nayon région mo Niamey keme jeegon e capanɗe jeɗɗo e joyo kañum laati suudu ñawgu endan e nder leydi men Niger. Ele himɓe keme jeɗɗon e capanɗe joyo nanguɓe ñawgu endan capantato e jeegon ñawgu wari hemre capanɗe jeenayi e jeego ɗono cawro keme jeeyon e sappo e jeetato ka en woni ko cawri daɗi yerno andinorde endan famminiri
ko nga fen fede dental jinganoje hakke rewɓe kandu naati nder duru helude na hisinde himɓe raaɓu ñaw coronavirus gu fedde de duni waddi are kataje ko loto juuɗe kam fuu e sumode hokki rewɓe e cukaɓe wonɓe no jilo nder laabi ɗi enden nani ko madanka ko fashima ardiɗo fedde de wi'i Mariam kenda gam famtinde himɓe.
Nous avons fourni beaucoup de fois.
Men duri ko watta ɗum heɓa are kecorɗe ko ɗum durwida e raaɓu ñawgu en. Men gaddi soyiji ɗi kewi diyan e katare e eau de javel imma sumode. Gaɗa majjum ɗum en gatti dane imma pelle amen ɗe tawa nder reedu leydi. Ko watta kanje ma ɗe durwi ɗe gaddani himɓe majje iri are ɗe en. Burtay konga fin ɗi ɗaɓi woni yahude nder cuuɗi habaru gam firtande himɓe ko'e. Men kalani du fa hanne ministére kawjiɗo filla himɓe leydi e jinganade hakkeji sukaɓe. Ministére oni o waddani men katare e arɗe men cennanta rewɓe ɓe gala bawɗe wonɓe dow laabi ka en fuu e sukaɓe muɓɓe. Sigila amen o ɗum en inniri ɗum debbo fuu heɓa sumode imma katare
muɗum.
Ɓiɓɓe leydi Niger wasoɓe kange toon leydi Burkina Faso waɗoɓe ujunere e keme tato e jeɗɗi gari ƴuwi Burkina Faso gari ɗo andan ñame mawni wittine de andan ɓe gari duni ɓe ƴuwi Burkina Faso gam nokkuje toɓe goniɓe basa kange toon andan maɓɓama dalila ñaw coronavirus wangugu ɗo andan ɗum ndu woni andinore de ministre lawan magaji ministre kawjiɗo filla ballagaji waɗi dow AFP dow lawol gotol gol duni fa handen toon andan seno dow lawol say toon andan ɓe paddo a jeɗɗiji ɗiɗi fa cellal maɓɓe ƴewtine seno toon ndu woni to siriya nokkure to himɓe paddete fa cellal en dare hanono docteur Iliasu Idi May Nasara ministre kawjiɗo cellal himɓe leydi haalir ɗum ndu AFP. Maison de la presse naabi en fedde hawjino filla golloɓe cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru holli weltare mum sanne dow nokkurede leydi Niger heɓi hitane hikka de endan to leydi Niger wari woygu e jagga ɓore dow leyɗe hemre e lasoji nayi hanono fedde andinore de enden haali ɗum fedde reporter sans frontiére haaliri ɗum nder andinore mum laso lewru avril hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso fedde de duni watti dane yaade e gomnati ko watta gomnati walliri cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru ɗi enden ko watta ɗi kisi raaɓu ñaw coronavirus gu enden gam ɓeydari se kettinoɗen ko Ibrahima Harouna mawɗo fedde de wi'i Michel Djedji gam famtinde himɓe.
no nokku no hannde to bureau fedde singande gam hawjo golle suudu hokkoɓe habaru ndun wattude dande e gomnanti singude sigila mballa gaddurɓe diddo e ko ñaw coronavirus ngu wawirima deɓe nder golle mabɓe e fande ceerɗe cuuɗi habaru wallititteɗen ɓeyde suudu hawjindu moƴƴinol e hokkugol habaruji ndu to warta e lawol mum kingol do ɓoƴƴittinol lawol laamu ngol lamba 2013 warde 16 lewru men 2018 ɗum yawɗina du ko wattatawe lawol laamu kawjingol filla goynaki ngol gollirama noddagal ngal du no ƴeewa nimɓe fuu ɓe juuɗe mum tawa nder dekkugol junngo dow ɗerol gaɗagol dow dewtere hawjinde filla golle nde ɓe dartina laabi 10 cingaɗi ɗin gollide ɗo yaade kantol 2022.
Leydi Bene fa hannden kanduɗe en daari nder sigila mo reporter sans frontiére watta caka leyɗe soƴƴorake gaɗa sanne hanono andinore feddede haalirde ɗum laso e goho lewru avril hitande 2022 e laso leyɗe sappo e jeɗɗi gari ardi leydi tawi du nder duuɓi bittiɗi ɗi andan leydi Bene dino tawa sanne yesso leyɗe ɗe fuu enɗen nani pamtinolgol Joel Thiogbe kokkowo habaru e joom andal non dow golle e cuuɗi kokkoji habaru waɗani bandimin Fadel Alou gam famtinde himɓe.
L'institution estime que
ɗum wi'i ko andina e haala fuu nder ɗereji burtotoɗi kokkanimɓe habaruji kamɓe radio et télévision ji ɗin ardiɓe hawsu leydi Bene no godi lawol ƴewtinade habaru on illato ɗum fuɗɗi ɗon fayotta to habaru on moƴƴititte hokkeɗon warde e to watteteɗon hande rafi yolbinande hokkoɓe habaruji nder golle mumen tawaɗo o mi miccitake Ignace Soso goɗɗo nder kasu e Kazmin Pedor kamɗo no towade suudu kiite sariya latiɗo hitande mum moɓɓere ni Amnesty International fedda hawjinde Yafa Gacce wi'i ko hokkoɓe habaru 10 e waɗoɓe internet ko e mum nanga luddu ko lawol kiite gollidole internet ngol fuɗɗi gollirede taykaki gaɗaki kindu wi'i ko cuuɗi habaru kewɗi maɓɓama e ko wala lawol ndenne ɗum saabi ko hokkoɓe habaru ɓe duniya soƴƴiti leydi Bene nokkure mumen hinde
Alkamisa bittiɗo no har yande 3 jura gulu waɗi ton andan gidan Dakka sire tawane ton andan kiloji 13 hedde huɓere arlitto ton du dow lawol yaade Agadez to kanga wonano wasi are e ceede ɗuɗɗe buli kam fu e bitigaji hanono Ibrahim Mamoudou ardiɗo fedde jinganore basoɓe kanga de haalirde ɗum nani ko wi Ousmane Oumarou gam famtinde himɓe
wuta yande de mutane sunko
no hite ga umari yeru no nimɓe kaliri no tendere debbo gonno gonɗo no waɗa bita sonna ge ummi woɗi dunge bonini guineji sanne ko watto hano metereji keme jo en hite gen no ummori ƴewninde yabere wurtake nder hunduko malfa no waɗirtani ge fuɗɗana illu yamde ɗiɗi juura na faryamde 3 ga ge waɗi du bonondaji sanne sogeji pipa ɗi gari gaɗi ko watte fuu fa ñifange na ko nder yamde jeɗɗi futuroɓe naati fa nder ɗon dimma ceede guineji ko boni neɗɗo wawta limtedide ɗe haala ka kalte ka miɗo woodi ketto am joom Bouti Guial ko watto guineji 15,000,000 kam woni ko wulanima woɗi du fa hande suka ummatore gom bitigaji mum ɗiɗi e loore mum wuuri ankayni millioji e millioji guineji mum mboli nder nokkure nde
millioyine sonka kone wonnaoji
région maraɗi kande hannde heɓini sigila hoore mum har ko darata laabi fundita moƴƴino laabi ladde e jaya gese kam fuu e gurde mum e hanono Salisu Oumarou ardiɗo sigila o haaliri ɗum duuɓi nayni ko moƴƴinole fundita golle ɗe waɗi e ɗum du walliran fa hannde nde en daari sigila o ni ko watta mosolo fuuɗu fuuɗu ko tawa dow gese e gurti fuu heɓo nani ko wi'i Mohamed Mamman gam famtinde himɓe
nous avons fait une analyse diagnostique
min taykake min daari fuu no waɗe komin gi'a irsaɗormaji bawɗi gari he himɓe de ɗi gari du ɗi keɓane mosola dow ko yaawi ko watta neɗɗo fuu tawaɗo nder région maraɗi ndemowo mum yaada durowo fattuko e lumotoɗon wawa nafaro sigila amin o ɓeydo gam nde en daari himɓe région maraɗi ɗo feccere worre noon dow pecce nayi himɓe leydi ndenne tilay noon sigila hawju gese e gurti amin ɗi gaɗire no woɗiri heɓa to saɗornam fuugom heɓo caka himɓe tawaɓe nder région
en sacci contre le foncier et Dieu sait qu'ils sont nombreux.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Mohamed Ben Omar ministre kawjido filla golloɓe leydi Niger heddaki kenga ton andan hôpital référence mo ñame ton o mayi Ben Omar o du ni jande tariki waɗi kanko du woni ardiɗo partiji e teɗo Basira duuɓi makko woygu e joyi o joɗake du fa hande ardiɗo sinen difa ton andan fedde jinganore janguinoɓe leydi Niger
Assalamu alaikum sakirado jangwanda ni
alhamdulillah yettore alla anne noy gontirdon harton
ah basi fola réseau oni woni woda hande fesseda
min kay amido nanane no wodiri fa
ah to wodi non dene muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fillamun no sadi senne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaki basedda
ko pamda o yemaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sadon nan duka har puufe makko de andam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wala heberne bodum kan woni he makko
ah nene sakira accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna ale baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi ayyan doktoro be ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be ndaran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakiraado to yeba feysiada kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumato hunuko e hinardo enda ko kawma o sumo hunuko makko hinar makko do ko yaawi
de bandiraawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere mede telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo joomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal bibbe leydi Niger.
Leydi Niger saltobe do tanade ko kite leydi tajaade bi'i dum andan fa handen kambe du kasuma be lebbi tatino yaade duubi didi be gattete du fa handen be joba cede be gattete du fa handen be joba gomnati ujunaji didi yaade ujunaji laso cede moytol gaccede ni du kabode na golle hirnyere be notodi be cali do tanade lawol gol andan gacce mabbe mawni kasuma be du fa handen du dan gambe daari se kettino dan yewtere Balkisa Hamidu e madan goje Maimuna chardo todo
neddo fu tawado salake dawtanade hala ko sarje jojjini jomu no wawi nangede udde kasu dum wonno ko talki leydi Niger bangini yarna madan goje Maimuna Gazibo chardowo andiniri ele yewtarnde
la resistance
salade dawtanade ko kito todo wi lawo lamu leydi laso e joyabul jojjinangul sappo itati lewru juin itane du ujinaje didi itati kan hawji fillamu misali e ton goddo jabon ar na nyamun cedemu de kito todo on sardani on jukkedo jobon joomu sey wiisee jaba are modon ka wurtina hakki joomu den calodo wiisee wada golle mum on nangete kitane don udde don kaso misali goddo no lubo baade na suudu modon de tawe on keboy derol to kitotodo derol gol hokki on lawol wurtinde joomu de o jabay fotay kaddon e makko on cootto to kitotodo on kalono mum de rabbinol halani wala yi ene on police na gendarme na kitotodo na bi leedi na dipte de joomu salke do tanade kite tajaade no nangete nyaama kasu majjundu
poursuivi et condamné
noy wonno watte so taama neddo o salake dowtanade ko sarre tacci do mudum
a partir du moment où elle
kite tajaade deni Allah wadi odon jogi erol kite der moggol du kite todo o winni wi'i ko hana wadeede ni neddo fu iwro togon wari fa hada to bi e jomu fu jare erol modon to policebe na gendarme ne ono noddete jukke
va être interpellé et poursuivi
dume woni jukku ngoji chalit dowtanade sarriya ay wadede
vous êtes en contentieux avec votre
an egora deni odon pododira do joga kisuka modo de yesu chuu kite an debbo on hokka jogo suko on amma gora salo so a yesu suudu kite dum na jaha konseria na to gendarme ko labi derol kite gol der majjum o mo waawe nangede o jukke kaso lebbi tati yaade duubi didi o watte o yobo gonnati ujune didi yaade ujune laso kaborde joomu nawtori sel do tanade ko winna wi a der derol kite gol lebbi jeego on kaso yaade duubi tati joomu nangi watte yobo gonnati ujune didi yaade ujunaaji lasoji didi ceede moytol gacce de joomu fi ne ono halani dum goddum ngam hulcina dum kaso hitane yaade duubi joy nangete watte yobo gonnati ujune nay yaade ujunaaji lasoji didi
il amane de 20000 à 200000
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala ngude yewtere pindinol meɗen hannde en yewtere waɗude dow saltoɓe ɗo tanade ko wiya nder laabi kiite kokkol habaruji meɗen timma amma komin dilla min miccintina on ko Batu jooɗo kalen studio kala ngu hannde waɗan dow laabi cingaɗi gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus o annda misali cukaɓe kandow mum no Batu gu waɗoyta Alassane Kusi Mohamed kandu ardotomum
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum